Toyo Studio 80 kede kabaruji amen e fulfulde
alal bare 14 lewru janvier tan 2026 sakrab dum gondum hedaade hejuj amen dile lende mangal mudum wakati jon o fummi chalmin am sanne fema futuka tidalla na jaba matere le mudum sanne chagal ko yimbe sappole hakkune ngom yimbe sappole bureau mabbe o kanyon kan en ka yoppi golle le wi honjo tobe hewbe sariya wol ana e jogi to tobere kultido wiide kawrtal an han wadede su tawi hewbe mabbe kanyon en ka fu yoppi golle lawol iwawo bama ko yaade kulikoro golle mudum darika na heba wakati jom hay goldo lawol ka golle mudum ko darika ko laati ke sababu yottinde yimbe hewbe gombe do lawol gol chadel kewdo fa yeto yimbe batiwe badale lawol gol sakira mi sembe kaboroji dum joganom ki hande bismillah mudum hedaade dum jaga bulen amlede amende chagal ko koyde mu emel yalti fa laabe le kan maroko tan 2025 ima daraji kewdi kanyon ka mata ma e le fedne noddirta federation malienne de football do won fedde ju inane fa hinno ko woni kabaru bili do e balom le lede amende sappo e limbel gombe le e do bureau kan holtama wiide yoppi golle fa laabi ha so yoppi go yoppugol golle ben do yimbel kanyon ka tabiti holtama wiide kawrtal gongal han wadere yella bureau keso kana heba ju inedle on do nokkunom holitiri wiide adama mayga o dunke andan o kabaruji bili di e kabaruji e milki sembe chaldi wonko mawdu sama siko landondir e mako kede Ousmane Ali Bouli
le comité exécutif
les fêtes de himbe sappo e jenon goni e mudun sappo e mabbe li njoppi golle dun an holla wiide bureau o sami o wala e golle kasen watti joni o secrétaire général o darnde mudun non daranade kabaruji mudun godude handen nodde batu yalla fedde heere ana joine dum wana chadele mawde yidum rafi pamral do golle haybugol balom mali do non ko yogabe mabbe taykiti jidube balom mali heydintine mido mila yidum kabaru lobbo non handen balom mali ana hani amtude dadi kesi himbe hebe bame rew e worbe yalla na darondo fandaji tewtutede do woni dartugul jabuji
lobbi
sappo e nayi lewru janvier kanyun ka suba wada man nyaloma mo leedi amendi kanyun ka hebi bantare mudum ilal hitan 2022 dum wadi chagal jukkoje bama yurtu fedde cdo ne so tongado leedi amendi chagal hiptugo lam ngada ngol lewru me hitan 2021 dubi nayi chagal ko ndo odo nyaloma juina hono fu o wordi juude malin kobe nyaloma hande o Musa Agma haha kay kejabe amen gombe le kirodoji di wombe landondir e mum kede ko be kebani en do majum do fetango modu sama siku
malgré cette souveraineté
de do bamtare hewtande e tawre fuf leedi malindi nafa hande itti Allah ko gabankas kebi jati nafaka de do bamtare hewtande sabi min jeeji kulle kewde len nanugo luldum ojidi min kay hakilo am ngonyaloma wona fi hunde hertande sabi bamtare kay le kulleji hakika yete wona fi le yambiriji yiti mawuri ko min e ko amen darani kala ko kasindinde kawulta jati bamtare hewtande e hakilo am bangal politique e mbaw jati wiide leedi hewti hore mudum ka wana fi non do wurdi bangal kebal
eta refer
si tani ngaji jenay didi di essence jiddidi gasoil ka yottike 30 sappo tati lewru janvier tan 2026 le lamu kuchala imbel hewbe kanyum en kana mate damal station ngaji gondi le dido don do nukko alal bare sappo nay lewru janvier ndu nom holitiri chagal ko ondo essence ka yottile ondo nukko tawede dum fu holitide wiide kubboje an dan ka cuggu mudum fa ham teme tati yaade teme nay e budde be sappo bu chapan joy woni le nukkuli gaje dum do yimbe la curtobe so yeya dum nom dum wordi ilale timmode hitande golleji lawol iwongol kulikoro bamako yaade kulikoro ko dari ana heba jonti kewode le nyaloma hande o haydara gol dido golleji ka latike sababu yottinde yimbe le gombe dido to gol ka kuteji kewde fa yotto yimbe le hor gombe badal lawol gol hore hay yimbe le njohobe le on do nokku le nyaloma hande o kanyum en ka holti metti mu em san fewde e dido golleji wonko draman mayga landondir e mabbe kede Ousmane Ali Bouli
Cholaka ana torra min sanne wana yobe dolay ditande fay galleji gondi sere lawngul ana tampi himbe mbawa jodade le dalare mubben sabe di cholaji kanankobe ana kan hebindo otti dalla jogala na bitimini golleji di law na wattu fu e juppindiya do lawngul halde gonga cholaji di ana tampini yobe do lawngul dun handaranede ko yaawi bangi lawngul min goni miden darta e lam o fiya dabere mun ko yaawi so wana dun miden tulli sanne o wakkati mi nyalla midan jara cholaji wiide tan cholla ana heewi tawene edin waawi wadde nyawuji kewdi
amnani bana chamaay
studio 80 tamani projet mo fondation irondela do mali do e gollidimbe mudun teleji e radioji irtel mo faba mun itira union européenne suisse royaume uni e kanye coopération espagnole
o meedi yide debbo cakitoydo goram dum aéroport na ay maram kulibali ele rubrique amem zoom sur nyala mo hande o ka an haltana em hono beddo rewbe lo wordata fade mu em yaade sakitaade ben do yimbelle keda sita sidibi
susaba an woni lallunde sakitaade jo suudu mudun giddi jonte didi jo suudu makko yeccagan leda ko yaata dub sappo e joy an mili wirftade wara yawa suudu baba on haani jabbirede hono bi amiru ni susaba soodi darangaaji mudun kay eridoji lobbi defi naare lobbere yoppinimo borni basngaaji mudun nyuaade fangardi watti masri mudun fu ko haani wattude so immi yey aéroport ceggane lananga jippinen susaba doggi tan hucci jo suudu mudun samba weedili juude makko ga gori ko lonki antude on nukku ni watti seeda tan gori ko dunjimo hikkite hoore mudun dun natike hunne ko metti susaba sanne ceggano yede o kabaardo hello bem ande tiktok yimbe hewbe nyinyimo sanne bandiraabe rewbe watta hakile hoori modon fesu gidal ana wodi antene watton
sakiraabe ando dom kaddete kabaruji amen di kikid hande fadje he fen nokudo e seeda min jogani omto yawtere amen magazine de wassalam yawtina amen magazine nyala mo hande o kanyun kana hala mudum ka ana mema kabaru ana edo kabaruji peneji jiltin teddi le lefol sahengel fordude e wakat mo be noddirta intelligence artificielle generative e dunki andan be kabaruji fa to dunki andan be kabaru majum fa yoto dunki em yutfa yoto journaliste em kan seda foji kewbe yimbel be ka on garam hedade dum fa ando hono galdo gollirgal nyala mo hande o wadirta yalla ana majina jamande ngodo hejo ka yo gollirgal ngodo hejo ka yo golle gollirdi fondation irondel ngondo tchad niger mali fa yo to burkina faso wonko daraman mayga hebani em do hema kede mi usman nyali bolen kireja fade kakol gollirgal gal be noddirta intelligence artificielle yotta dom kaboruji peneji kewdi ana yiltineno arande le level sa hengel nana laji jiltintedi le lumoji
amen ci vera teda du marchela
nga ila chapantati le novembre 2022 gollirgal gongal kasem fini kanyundu chat gpt ono dirte sabe mako golleji di yar yeso sanni nom holitiri wide abdul fatau centori onantino wakabaru to gollirgal gal be noddirta faso check
intelligence artificielle nyande fuure nawtrede famo ine kabaru jipeneji nti dal bawdo sini boyi andata fuko nangata hakilo men
ci crois
intelligence artificielle o le nyala mo hande o ka golle ko waye wadde ko kaddi fu wala e mudum ko heewidu fu o mo majjina jamande hono no sedirto yimbe yogaabe jiaabe leedi chad
mida hawra e labi kewdi kabaruji mudun peneji ka fa anda yalla dun penenon yafa sabi wana ko mbiyata fu woni gonga
le leede gonde le leful sahengel fenande yimbe wana tan fa majjina dum wadirte penede sembe mudum fu yo fa wurojina jamande dum fu yalla na heba waytide no be pamirta na du hakkilaji mabbe nam holitiri wide mardoche boli o journalist fact checker kanko du nokmo no dirta pesa check
hakkilaji mabbe anam bayilete do mo ingol nate do intelligence artificielle handen do mudun anam ine nate kollitoje mo ingol lawol le ngendi na du kaake mangal paden mo yude sanne edu nanga hakkilo jamare de tawene le temedere fu ede nate sappe joy ko min kori min tawi intelligence artificielle mo inira
nga hodun sabi mi landata ko min en hore gal do gollirgal gal be noddirta intelligence artificielle edo no gollirta
ki fo bien comprendre c'est
ko hani famede le nuku jogajo hono le sahengel ia an nere kabaruji peneji nangoji hakkilo misalu nat mbaylitaade ana baye mo inade nandu e gonga caketeede le sahengel kolte wede le sahengel wadi edo no wawi o finde himbe beedude basi hakkunde jallegni
fewde kabaruji di galdo gollirgal mu intala nyalama hande o nancinobe kabaruji gombe leful sahengel kana wondi waytide kanyum en duna gollirta gar kwa gondo maradile leedi niger ye goto e mabbe hono no holitiri wiide gollijido mako kan rédacteur en chef mohammed maman
je suis familiarisé
be dereke fam ko woni intelligence artificielle le jande wotere no wadi a gollir amen de beede famude hedon intelligence artificielle hertobe amen hewbe golti wiide do jantoje amen beydireke famu do modon no wadi fa journaliste amen beyde halde kabaruji modon
le sujet
gollirde nantinoji kabaruji le leful sahengel wana tikkudi sanne ana hani be beyda tinnar mabbe yalla be keba humpintinde jamande edu kabaruji laabudi.